Chimonye ebe romae, agalakwa chọma na tine tere ya chi chọma
I ma kwa ka chukwu enweghị mgbanwe wene wa ka aka ya enweghị mgbanwe aka chukwu enweghị mgbanwe aka bebe enweghị mgbanwe ọ bụ gịnị bụ ihe na-eme gị eji na-ebu gani pere n'ala ọ bụ gịnị na-eme gị chacha ebiko papa na chukwu m aka ya enweghị mgbanwe ekwenye tu omume enweghị mgbanwe aka chukwu enweghị mgbanwe aka na-enye ndụ enweghị mgbanwe aka na-enye ụba enweghị mgbanwe aka na-ewu ụlọ enweghị mgbanwe aka ya enweghị mgbanwe
Ngozi Chukwu, ngozi di n'obi me, ọ na-eme n'ụmụ obi ọma.
mungoro chukwe gunuwa Togwa madino vime Kekune me mobi sare sare Ibu chineke mbo Ibu papa Ine menu mobi sare sare Chiwipa ibu chineke mbo Ibu chineke mbo Ibu papa Ine menu mobi sare sare
I thank God for everything. I released it in Oslo, Canada, really. You know, Bible said from glory to glory we'll be going. And I thank God who raised me from a dump pit. And, you know, he blessed me. And I so much believe God, he will keep taking me to places. Even now, they are calling me to visit them, you know, from Japan and U.S. That is my next target. So I give God thanks. Really, it was tough, but to God be the glory. At the end, we got what we wanted. Yeah. The inspiration of my music is from God, and from God alone. Bible says the secret things of the Lord is for those that fear him. Because we know the word of God and we know God. That is why God keeps supplying us. And he said, it is not of them that will it, neither of them that run it, but the Lord that showeth mercy. And I'm glad to say that I find the mercy of God, and the mercy of God is upon my life.
Oh, baby. Oh, Oh,
Chineke,